jabula bangayo hlathina namhla exoshithina oh bayesa oh bayesa angakithayo jabula bangayo hlathina namhla exoshithina oh bayesa oh bayesa.